Ayo Tarzan Best in Asu Diago Power
Asu, Asu, Asu love anything. Ah, Asu mama, Asu love anything.
Vumbi manga kibaoni.
Ah, Asu, Asu love anything.
Batuli.
Ah, Asu mama, Asu love anything.
Moyo wangu, navyo kupenda ma Asu mtoto kifa, kila kona lao.
Mzea haya manga kibaoni.
Mama, utamu, utamu, utamu Asu.
Arungu zebo.
Ah, utamu, utamu, utamu sheri. Dondola, mweni changanya kilekai.
Kayombo ze doctor.
Naona makopa kopa, malavu so malavu sheri.
Zongigo.
Naona manyota nyota, benzili mezidi mzani nilibe. Nyelebe, anapapara twiga maringo yake. Wakisema unaringa, echangwa. Ay mama, yandae tutoke, echangwa.
Yale yale na yapenda gatu kipita tuwa rushero. Wakati wa wanasema sema
maneno maneno.
Sisi tulebata
Hamisi baba Hamisi Kariako.
Na mazuri anafuata.
Sisi tulebata bata.
Tulebata
tule, tulebata.
Na mazuri anafuata.
Tulebata.
Kama picha bado trailer na tutawakera.
Tule bata, tule nchi mama, twende na Mumbai. Tule hasa, tule monde Asu.
Hola, hola.
Asu yo, kupeleke France.
France.
Kupeleke Ngorongoro, mbuga za wanyama utembele. Naona makopa kopa, malavu so malavu sheri. Naona manyota nyota, benzili mezidi mzani. Ilibe, ilibe, anapapara twiga maringo yake. Wakisema unaringa, echangwa. Ay mama, yandae tutoke, echangwa.